pin ka wuoyo gi ngolo seche gi amoso wuoyi mang'ongo Omolo wuono bango baba weri gi minyira Oyaore omolo jawi obolo Oke gigoto ma oke gimika chacha Rumbo bagie paro molo wanigi nyasi Ubiro nyaroro budha kudenyo siepni Budho tingo wago kalma grombe
Weyaro mwolande
Mama nyodongo nyari joduka Jineru salo ruaka nyamino dhiambo Omora ndika yudo ruaku mangongo Ajwang nyo wino mosa kimora inya Nyamini lila nyariku umoso jorumba Yura sande nyonyango gachona gila Yukoda ogonyo kecho makomos Umulo yuro bonyo onduso imora inya Berna kurwa kofana jagita Yao dipe nina seda Manya wagile nyajo bande nyakwa rogola Omoso ya giro ya pala Budho ne wachake wangu nyango mugiko dhiambo Usiepete wa yudo loro budho moo